Omulabirizi we mukono mu kanisa ya Uganda kitaffe mu Katonde Nusikito Kagodo achomedde abazadde abalekedde gavumenti obuvunaanyizibwa obw'okusomesa abaana baabwe. Omulabirizi Kagodo agamba nti abazadde bangi naddala mu masomero agayambibwako gavumenti mu kitundu kyakulembera ekitwala disitulikiti nnyo okuli mukono Kayunga Buyuke ne Buvuma obuvunaanyizibwa obw'okusomesa abaana baabulekera gavumenti era abamu tebasobola yadde n'okugula ebikozesebwa oba ebyetaago abaana be beetaaga ku masomero.
Ekisinga okunnuma mbulabirizi buno abazadde tebafaayo kuli abaana baabwe bangi tuna enamba y'abazadde bannuma mbulabirizi buno abazadde tebafaayo kuli abaana baabwe bangi tuna enamba y'abazadde bangi abaana baabejjako baba wajjajja abaana bagamba ba pulezidenti ani eno komite gye tulimu si nnaku nnyo bw'otunulira wano olabawo masiikini wano bazadde bwe mbatunulira masiikini ayimirire ani asula mu kampu ndabye ekyalo ekigimu ekirina emmwanyi ekirina emmere naye ne mukkiriza abaana mwe basiibenga enjala. You can imagine a complete primary school 7 classes 5 teachers that is an example kyakulabirako somero lya bibiina bimeka lirina abaana bameka niye tugamba gavumenti esasuddeko abataano piki etuula ne management mugambe katwongereko abasomesa basatu mubasasule ekyo tekirina musika ndi kirina akabi konna